abadde nange ebiseera byonna abadde nange yesu abadde nange bulijjo kanyimbe nze ntendeze mukama abadde nange ebiseera byonna
lwali lwakyenda mu mukaaga ngamba omwaka mukalwaliro kesigenda kwatula mama ne bakamutemozadde ekyana ki bouncing baby boy amaziga ne gampita muhihi andaba byempulira ku nsi birala nga siri ebiri yembadde mpulira obwedda mu lubuto lwa mama naye mukama osobola wanzijayo mu kubo ly'omulaba esitaani eyali aneeteeze wakati n'omutabaganya katuntuza n'abalangira
abadde nange yesu abadde nange bulijjo kanyimbe nze ntendereze mukama abadde nange ebiseera byonna abadde nange yesu abadde nange bulijjo kanyimbe nze ntendereze mukama abadde nange ebiseera byonna
amazima ne bw'oba otoba n'ensi leero byona luli tomanya na biri ebiseera ebyayita nzize nkugambye muganda wange totaguma bunywanyi wuliriza bino katonda yesi mwana wa muntu kulimba nga bangi b'olaba yazaaza saara ku kyenda omuzibe wa maaso nasumululwa leero olugo bw'aba yakuwa ekiwagunda banenkota jajjikuwa
abadde nange yesu abadde nange bulijjo kanyimbe nze ntendereze mukama abadde nange ebiseera byonna abadde nange yesu abadde nange bulijjo kanyimbe nze ntendereze mukama abadde nange ebiseera byonna
ndiwonyigirizibwa zino embeera sinakindi mazima ng'olaba otaawa waliwo ekituuka luno kwekiriza mukama ojja kuyitawo bw'omuyita muyita ajja kuyitaba kasita ogonda n'omukkiriza ebisigadde bimulekere ajja bikola awe ajja bikola amaanyi ge ge gali ag'enjawulo nze ndaba ag'enjawulo olina bangi bambi abatajjukira bye bakoledde totya kuma muganda wange kubanga nkwe
abadde nange yesu abadde nange bulijjo kanyimbe nze ntendereze mukama abadde nange ebiseera byonna abadde nange yesu abadde nange bulijjo kanyimbe nze ntendereze mukama abadde nange ebiseera byonna
yesu
alolo alolo lolo
yesu
alolo
abadde nange ebiseera byonna